Wanasema pole pole ndiyo mwendo, eti haraka haina baraka. Kweli tisa karibu na kumi, methali zote haizini saidimi. Naonekana wakati huu umeniacha kwa kweli bu. Uwanipenda na jua tu, na imani hatuna kwetu. Lakini kwa sasa ninakuwaza, nifanya nini urudi kwangu. Lakini kwetu ni nani adui? Nakupenda wajua tu, usamehe makosa yangu. Kifanya hivyo mpenzi bu, amani tarudi kwetu. Na mimi niko hapa nitakungoja, rudi nyumbani lazizi wangu.
Mwingine nataka, I pray for a blessing, then we went nikapata. So now I promise to be all that you wanted of me. Girl, you're my queen and it's on you, right? I give you all that you need. Are you homie, CCV? I'm always drifting away. Many pay your band or Camille. You like my B and I'm your J. So for better, for worse, I'm dedicating this verse just for you and to tell you that rapper can do not trust. And I do want when you want to send me a bomba si fi. Push your skis in my name, no cause these are swords in me lie. Girl, I'm yours in your mind till the end of time. We was meant to be together, so forever we ride.
If you did, I'd definitely do that for you, baby.